Sonic Music.
ZambiMusicBlog.co.
Hey, DJ Axel, run the tune again.
A1 Music.
We run that a truth that is, you know, say. Pull up a shot.
Bandit Musa, Axel, we will show you. Axel, we will face it. Bandit Musa, platinum, we need it. We run them things, things don't run us. We run these suit people, they ma like us. Ukani pesa pari wa joni tamba bola nchaiwa. Ukani pesa pari wa haki pabazani jiniswa. Down down kubuhu ya na kwa chimutanga. Jizo wali ya tondi ya wanzanga. Ukaringinti na kwa Nikolasi. Wakash family fetina wazi. Bazulu dogizi na bahi uspalas. JBZ na vado it's once ni wanzanga.
Kani kusari mchoke ocho kani po. Mchoke upeze kanifu. Wani kunsa platinum kwa hili lirifu. Lodi kwa ipeze kanifu. Niwa yanka. Niwa yanka. Niwa yanka. Niwa yanka. Kwa Joji. From Joji to down ikawama. Chilling with Uncle B upaja pakawama. Nupoka baji vikawama. Tulie mitopo notifisha wama.
Rap kapenta mixi na chihuahua.
Wabeka King Sean Mas na wa Judah. Bina trapu dama smoky na wa Omar. Wasiriro kandeke na kwa chidoti. Kichifundo chiwolia na wina Forbes. Commander Blaze BBK na wa Marijuana. Ango Malume Richani ama Ema Planga. Ango Rena na Ango Kato Kasia. Ango G na Ango Jimmy Agacha. Bende wa makeki wana muzo Asia. Jimmy XYZ baba shopa gacha. Biggie Bangi wana kuru na wa vere vere. Bachenche vere. Noisa BRMC, Patrick Aswanezi, Bemu na wa MZ, Mr. 3D, Mr. Yona Asia, Mr. Nzama,
Kwa George,
Lee King,
Kwa George,
Grupu Yama Stars,
ZambiMusicBlog.co.
Boss, that's my Kwa George.